Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te kurī, the dog. Kia ora e hoa, ko hemi tēnei, kei ko nā ora.
Kia ora e hoa, kātahi anō ia ka puta ki te whakahikoi I te kurī.
Eki, ki hai au I mōhio he kurī tā kōrua.
Kātahi anō māua ka whaikurī. No ora te whakaaro.
He aha te momo.
He Pomeranian. Inā te pakupaku. Engari mō te auau kurī noa, kāore he paenga.
Kia piwari mai hoki. He pērā nō tā māua kurī. He Pomeranian hoki. Engari, he kino kē atu tana auau I tana ngau.
Kei te rongo atu au. Ko kōrua ko ora, hei hoa whāngai kurī. E ngā mana e ngā reo, e ngā hau e whā, nau mai hoki mai anō ki te īpāho o Everyday Māori. Ko Āpira Woodfine tēnei.
Ko Hemi Kelly tēnei. And you've just heard the kōrerorero, the dialogue between two people about te kurī, the dog.
The dog. He kuri tāu e hoa?
Karekau, kaore aku kuri, he kuri tāu?
Kaore hoki aku kuri e hoa?
Kaore a tāu a kuri.
Ne.
He kuri a taku pāpā? He pai ki au te kuri?
Kia hoki.
Kei te pirangi au ki tētahi kuri?
Engari he mahi nui, ne?
He mahi nui. No reira, he kōrero hori hori noiho tēnei. It's all made up, e hoa mā. It's all made up. Hori hori noiho.
Ka pai, kia titiro tātou ki te kōrero, ne?
Ka pai. Kia ora e hoa, ko hemi tēnei, kei ko nā ora?
Whakapākehatanga?
Do we need a whakapākehatanga?
Maybe not.
E hoa mā, but I will ask a pātai, what is letting you know that I'm on the phone?
You're asking, kei ko nā a ora? So... That would imply a phone conversation, because you wouldn't ask that to someone in person, because you'd be able to see, right?
Koia, koia. Kei ko nā ora is ora there.
Kia ora e hoa. Kātahi anō ia, ka puta ki te whakahikoi I te kurī. Ka pai, so we've got a kātahi anō.
Kātahi anō, something's just happened.
Just happened. Kātahi anō ia, we're talking about ora here. He tangata ko tōna ingoa ko ora. Katahi anō ia, ka puta ki te whakahikoi I te kurī. Te whakahikoi.
Ka pai.
Ko te hikoi, te walk.
Ai.
Ko te whakahikoi, te walk also.
Ai. To walk the dog.
To walk the dog.
Ai. Ai, whakahikoi, we're going to use if we're walking the dog. Because perhaps the idea in te reo is that we're making the dog walk. We are walking the dog. Like, we go out. And even though the dog walks on its own, we take it for a walk. We make it go that way.
Yeah. You know?
So, yeah, we use whakahikoi if we're going to say, I'm walking the dog, kei te whakahikoi au I te kuri. Kei te hikoi au I te kuri makes no sense at all. It'll be like, I'm walking on the dog. Yeah.
Ka pai.
Mana, unless. Kātahi anō ia ka puta, so she's just gone out. To walk the dog. Eki. I'm expressing some surprise. Ki hai au I mōhio, he kuri tā kōrua.
Ki hai au. Ki hai. Love this kupu.
Yeah. We haven't used it a lot, so I thought, gonna chuck this in there.
It's a equivalent to kaore. Ne?
Ai. Ai.
He kupu anō mō te kaore.
But only used in the past tense.
Oh.
Yeah. So, could say kaore au I mōhio, he kuri tā kōrua. I didn't know you two had a dog. Or I can swap out kaore for kihai. So wherever we're using kaore I, like in the past tense, I didn't go, I didn't know, I didn't eat, we could say kihai. Kihai.
Kapai. Ko tāku, katahi anō māua ka whaikuri no ora te whakaaro. So katahi anō, anō, once again we've got katahi anō, it's just happened. Katahi anō māua, so ora and I, ka whaikuri.
Ka whaikuri, if we whai something, it means we've got something.
Okay, yeah.
Kua whaikuri au. I've got a dog. Kua whai tamariki koe?
Kau. Kaore aku tamariki.
Kaore anō koe kia whai tamariki. Alright, so you've got something. Sometimes people say, oh, kua whai whakaro ahau.
Okay.
Yeah, I've got an idea. Kua whai whakaro ahau.
Mm-hmm.
So here, we've just got a dog. Whose idea was it?
No ora te whakaro. It was Ora's idea to get the dog.
Ko taku pātai. Hea ha te momo.
Te momo, te variety,
te type. Yeah, te species, te rā momo.
Ai.
E rā momo kupu.
Ai. Ko taku whakahuki, he Pomeranian. I nā te pakupaku.
It's teeny.
Teeny
tiny.
Pakupaku.
Yeah. Whare paku.
I see.
Small house.
Yep.
Paku paku.
Kei te paku mōhio ki tēnei kupu.
Ai. I nā te nui. I nā te paku paku.
So an exclamation.
Right.
Could you say, ka tahi te paku paku?
Ka tahi. Could say, ka tahi nā te kuri paku paku.
Okay.
Because you want to have the subject. Ka tahi nā te rangi a tāhua. But with this exclamation, we can just focus on the adjective, the āhua. I nā te pakupaku. I nā te a tāhua.
Kapai. So in this context, how small? So small.
It's really small.
Ai.
Pomeranian, kaore he kupu Māori, no reira, ka kōrero I te kupu Pākehā.
Ka haere tonu tāku, engari mō te auau kuri noa, kaore he painga. What's the whakaaro I roto nei?
Engari, mō te au-au kuri noa. Hea te au-au?
Ko te au-au-au-au.
Ai, kia ora. Kaua e pērā I waho. Don't say that outside.
I'll try.
You might attract some unwanted attention. Au-au, ai, koe rā te kupu. That's the kupu for bark. Added on, au-au kuri noa. So, have you heard this use of the word kuri?
Kao.
If you add on kuri or kuri noa to a verb, it means someone's doing it for no reason.
I see.
Kei te tangi kuri noa te tamaiti.
Okay, yeah. So the kids are crying or the child is crying for no reason.
Ai. Kei te whaiwhai kuri noa koe I a rātou.
Whaiwhai?
Kei te whai kuri noa koe I o hoa.
Ah, so you're following your friends for no reason.
So, yeah, there's no... It's perhaps connected back to kuri in the way that they kind of just follow you. And so that use of the word kuri, it's going to follow a verb. And it shows us that it's kind of happening for no reason. So the dog, it barks for no reason. When it comes to barking for no reason, engari mo te auau kuri noa. However, when it comes to barking, for like no reason at all, kaore he painga. And this is a colloquialism, a kiwaha, that actually means the opposite. It's like, it takes the cake. It's the best. It's unmatched. Kaore he painga.
Kaore he painga. Literally, there's nothing good about it. But
it's the best at that.
Right, I see. Okay.
Let's look at that kiwaha in the next section and how we could say other things.
Kapai.
Kia piwari mai hoki. Another exclamation. How cute. Kia piwari mai hoki. He pērā no tā māuakuri. He pērā no tā māuakuri. Our dog is the same. Our dog is like that as well. He Pomeranian hoki, also a Pomeranian. Engari he kino ke atu tana au au I tana ngau. I'm going to let you translate this English proverb, e hoa. It's an old English proverb.
His bark is worse than his bite.
Kia ora. Engari he kino ke atu tana au au I tana ngau.
Ko te au au te bark, ko te ngau te bite.
Ka pai.
Kei te rongo atu au. Ko kōrua ko ora, he hoa whāngai kuri.
So you're going to leave me and ora to raise the dogs.
What does that mean literally, this last sentence here?
So it was ora's idea to get the dog, and I've got a dog, and you're like, well, ko kōrua ko ora, he hoa whāngai kuri. Like, you and ora would make good friends that raise dogs. It's not a good translation. sounds great in te reo. Ko kōrua ko ora hei hoa whāngai kuri. Yeah, you and ora can bring the dogs up.
Right, okay.
Raise the dogs, rear the dogs.
Yeah.
Koera te kupu? Yeah, whāngai kuri.
Ka pai.
So here whāngai is not necessarily to feed, but to rear.
Right. E te marama.
Ka pai, karawe.
Ka pai, so now that we have a better understanding of the āhuatanga o te reo, let's listen to the dialogue once more.
Kia ora e hoa, ko hemi tēnei, kei ko nā ora.
Kia ora e hoa, ka tahi anō ia ka puta ki te whakahikoi te kuri.
Eki, ki hai au I mōhio he kuri tā kōrua.
Ka tahi anō māua ka whai kuri. No ora te whakaaro.
He aha te momo.
He Pomeranian. I nā te pakupaku. Engari mō te auau kuri noa, kāore he paenga.
Kia piwari mai hoki. He pērā no tā māua kuri. He Pomeranian hoki. Engari, he kino ke atu tana auau I tana ngau.
Kei te rongo atu au. Ko kōrua ko ora, hei hoa whāngai kuri.
Karawe, hei whakatepe ake. Let's look back at some of ngā āhuatanga o te reo. We've spoken about some of the things that appear in this kōrero rero in previous episodes. So I'm going to kind of go straight to some of the newer kianga that we haven't really dealt with. So let's take a look at that kiwaha where we're saying, what we're saying is, engari mo te au au kuri noa kaore he paenga. But when it comes to barking for no reason at all, it really takes the cake. What's another way to say that?
I te reo Pākehā.
It's kind of like, okay, let's look at a different sentence. So you might say to someone using this kiwaha, what you're going to say is, it can be positive or negative. So let's look at a positive one. Like, geez, when it comes to singing, like, Tina's the best. That's what we want to say. When it comes to singing, Tina's amazing. So we start off, mō te, and then the verb.
Mō te waiata.
Mō te waiata. Kaore he painga I a Tina.
Kaore he painga I a Tina.
Yeah. This kaore he painga, if you look at it directly, it's like there's no good, no benefit, no. But it's the opposite in meaning. It's like, she's amazing. Kaore he painga I a Tina.
What's the noa doing here? Mō te au au kuri noa?
That noa goes with kuri.
Okay.
If you look at how that use of kuri, you look at that use of kuri when it's attached to a verb, we'll see it with noa all the time.
Okay.
Kei te tangi kuri noa ngā tamariki. The kids are crying for no reason. Kei te whaiwhai kuri noa koe yō hoa. You're just following your friends for no reason. You're kind of just jumping on the bandwagon. Yeah. So kuri noa is the phrase.
Okay, kia ora.
Attach it to a verb. Coming back to that kiwaha, I'm going to say, when it comes to finding excuses. You're the best.
Mo te kimi
takunga.
Takunga. Mo te kimi takunga. Kaore he painga I a koe.
Kaore he painga I a koe. Ka pai, so adding on, attributing it to someone, we're going to say I. I a koe. I a tina.
Mm.
When it comes to speaking te reo Māori, tātere is amazing.
Mo te kōrero Māori, kaore he painga I a tātere.
When it comes to learning te reo Māori, you're all great.
Mo te ako I te reo Māori, kaore he painga I a koutou.
Kaore he painga I a koutou. Ai, koe rā tētahi ki waha.
Mm. Kāroi.
A me te o, kei roto I te kōrero nei, kei te kōrero mo te kuri I te nuinga o te wā. Nō reira, he ā, he ō rānei.
He ā.
He ā.
Mm.
So have you got a dog?
He kuri tāu.
Have you too got a dog?
He kuri tā kōrua.
I have a dog.
He kuri tāku.
And we have a dog, me and one other.
He kuri tā māua.
Ai, ka pai, ka pai. Kia kōrero tātou mo te mōkai, mo te kuri, mo te ngeru, mo te aha tūrānei. He ā, he ā. Ko te whakaaro kei te tiaki tātou. I ngā mōkai.
Ai, ai. We've got to take care of our mōkai.
Ai. Hei whakakapi ake. To conclude, hea te whakatau ki Pākehā I te reo Māori. It's bark is worse than its bite.
He kino kē atu tana auau I tana ngau.
Ko ia. And we can of course use that for people as well.
It rhymes in te reo. It's way better.
Aye. I know a few people like this.
Mm.
He kino kē atu tana auau I tana ngau. They're all bark.
Aye, aye.
Koeira ngā kōrero mo tēnei wiki e hoa mā. Hoki mai anō a tērā wiki, ka whakairi hi ake, he kōrero hou. Hei kona.
Hei kona.
Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukaipō anō te reo.